As you know,
Chibi.
Mama bless me, papa bless me. Nilianza kana testy, I'm the bestie. That make me know jana bless. That make me know jana bless. Adada bless me, kaka bless me. Mukubini nikugumu inataka telesti. Yes I need more blessing. Yes I need more blessing. Message afani kiwafika universe. Very round ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie. Tunafura ha. Well, unajua stress, no money, no star. Lo chino na minyana na mafansi kwa sage. Chino alimemba yo. Chino alimemba yo. Kuna muda na tafuta minakosa. Niki cheki nyuma mama na watoto ndo nachoka haise. Na so kubwa ni doko toto mama zao. Nikataza toto zao wansicheze nasie. Haku kuna watu wana kuja pande zetu. Wana mana wana kunja wapunguze kasie. Gela momo mo blessi. Au mnasema jemaze blessi. Blessy, no, Blessy, hey, Blessy, hey, oh, she no Blessy,
yeah, mic check 1, 2, yeah, I know you ain't believe it, but it ain't over,
just so baby.
Neza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama binadama mejangoi. I just pray for the life, I just pray for the glory. Apa nye we see your poor. Yoli kizama dona ngoa. Soki nona simple suliza lini nta oa. Nziku many cause ni kiacha mungwa mentor. Kifupe mini mtaa babusha funga gandoa. Sebo na juliza vipi mna kwa star. Toto wana taka pipi sasa ngoba la. Kono tokea minaenda kashuja. Kile kisa mapenzi baba na kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufu wanapisha na zamzam. Niko na swaga lafu mtoto wa daslam.
Maze, blessi. Hey, oh, blessi. No, blessi.
Bless up.
Hey, blessi.
Bless up.
Hey, oh, chino blessi.
Who ja bless no man curse. Nobody can stop me. Kama sikujia mini mi mwenyewe, nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi ushapewa kibali. Sanuka, uja ninenea, washa ninenea. Wazazi wangu, manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana halisi ya uwepo wa Makini Joe. Makini flow,
makini flow.
You already know. Kabla jiandika siko joy hapa.
Chimacho.
Wana nielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe. Kabla jiandika siko joy hapa.
Chimacho.
Wana nielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe.
Hey, oh blessi.
Asiri in the house.
No, blessi.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey, blessi.
Free Nation.